Esule yokusatu. Ekiro ku kitanda kyange nanoonya omusajja ememe yange gweyagala, namunoonya naye ne simulaba. Ne njogera nti naagolokoka kaakano ne ntambulatambula mu kibuga n'anoonya omusajja ememe yange gweyagala. Namunoonya naye ne simulaba. Abakuumi abatambulatambula mu kibuga ne bandaba ne mbagamba nti, "Mulabye oyo ememe yange gweyagala." Nali mbayiseeko katono, ne ndaba oyo emmeeme yange gweyagala, ne mmunyweza ne sikkiriza kumuta, okutuusa lwe namuleeta mu nnyumba ya mmange ne mu kisenge ky'oyanzaala. Mbalayiza mmwe abawala ba Yerusaalemi, olw'empeewo n'enjazi ez'omu ttale, muleme okugolokosa newaakubadde okuzuukusa okwagala, okutuusa we kunaayagalira. Ani ono ajja ng'alinnya ng'ava mu ddungu afaanana empagi ez'emikka, asiigibwa ebyakaloosa ebya mooli n'omugavu n'eddagala lyonna ery'omusuubuzi? Laba, ke kadi eri ka Sulemaani, abasajja ab'amaanyi nkaaga bakeetoolodde ku basajja ab'amaanyi aba Isirayiri. Bonna bakwata ekitala, b'amagezi okulwana. Buli muntu yeesiba ekitala kye mu kiwato olw'entiisa ekiro. Kabaka Sulemaani yeekolera eggaali ey'emiti egy'oku Lebanooni. Empagi zaayo yazikola za ffeeza, wansi waayo zaabu, entebe yaayo lugoye lwa ffulungu, wakati waayo nga waaliire n'okwagala okuva eri abawala ba Yerusaalemi. "Mufulume mwe abawala ba Sayuuni, mutunuulire Kabaka Sulemaani ng'alina engule nnyina gy'amutikkiridde ku lunaku kwafumbiriddwa, era ku lunaku omutima gwe kwe gusanyukira."